Wanasema nipo single, chapo na posti maua. Eti sina kazi, Dubai nafanya tuwa. Ai, wanasema rangi fake, matiti haya na size. Chapa changu hawa wezi, si wajali miliko busy. Tamani, tamani nina wakera, kwa mafiti ya wakera. Baisore turore, wewe.
Wanisema mengi mambo kazalika, ila swezi na mani nipo tapika.
Ananipenda.